Molweni ke bafundi, namkelekile ku recording ye LSS 331. Esi sisifundo sesihlanu. Sizawujonga ilwimi ezininzi kunye nentando yesininzi. Esi sisifundo esifuna ukuphendula lo mbuzo olandelayo. Lo mbuzo uthi ke bafundi, yintoni imingeni kunye nokukwenzeka ngemigaqo kwelwimi kwilizwe linorhulumente wentando yesininzi? Esi sifundo esisekelwe inxalenye yaso kuGambos, Pambos, 2005. Isiqulathiso sesengxoxo ethi, bukela umboniso omfutshane kuYouTube malungana nentando yesininzi yasedorophini yaseYurophu kunye nombuzo welwimi. Iilwimi ezininzi kwintando yesininzi yilibali, ewe, singakwazi. Xa sijonga ke le lecture bafundi, sizawuthetha ngenxaxheba, ukumelwa kunye nenzuzo. Inxaxheba ithetha ngabantu benza izigqibo, izigqibo zabo ke zibonakalisa intando yabo. Umbuzo uthi ke bafundi, ingaba igalelo linokwenzeka xa ulwimi lingumqobo? Xa sijonga ukumela ke bafundi, abo baselalweni abazibone ukuba banoxanduva ebantwini. Abantu nabo kufuneka bajonge ukukwenziwa kweemfuno zabo. Umbuzo uthi ke, ingaba oku kunokwenzeka xa ulwimi lungumqobo? Into yesithathu esizathu siyijonge bafundi yinzuzo. Urhulumente ukholo ukujonga imontlalo yabantu, ukuqinisekisa ukuba amalungelo abo kwiinkonzo namathuba. Ingaba ukuzuza iinkonzo kunye namathuba kungayingxaki na ngenxa yolwimi? Phendula ke lo mbuzo. Umbuzo olandelayo uthi, yintoni intando yesininzi? Ulinken yena uthi intando yesininzi ngurhulumente wabantu olawulwa ngabantu ngokwenziwa kwabantu. Ingqokelela ke intando yesininzi okanye indima yabantu kwindawo yezininzi yenza zizinto ezintathu. Yinxaxheba, ezi zizigqibo zibonisa intando yabantu. Ukumelwa, abo baselawulweni bapha ngokuvunyelwa ngabantu. Kwaye inzuzo yona sisivumelwano phakathi kwabantu norhulumente ukuqinisekisa imintlalo engcono yabantu. Xa sichazisa ke bafundi inxaxheba, sithetha ngokuba izigqibo ezenziwa ngurhulumente zibonakalisa iimbono neemfuno zabantu abo baphethwe ngurhulumente. Ukumelwa ke kona, abantu abathi bavotele abasehlalweni bavota ukuba befuna uphatho ngabo bantu bathi babe sesihlalweni. Eyesithathu yinzuzo ke xa benditshilo ekuqaleni. Kuyona kwenzuzo ithi urhulumente wenza izinto kuba eneenjongo zoba abantu mababhenefithe okanye mabafumane eyona nto ithi bayidinge empilweni yabo. Xa sigqitha ke bafundi, sijonga imicelimngeni emikhulu kwiAfrika edlule kubukholoniyali. Ukuvakala kwezinana kumazwe adlule kubukholoniyali, uMascott 1992 uthi apho igcuntswane lezinana lilawula yonke into ngobomi babantu ngokusebenzisa ulwimi lwamakholoniyali. KwiAfrika esemazantsi yeSahara zisebenzisa isiNgesi, isiFrentshi okanye isiPhuthukezi. Abo bantu ke bangazithethiyo ezilwimi zamakholoniyali bakhutshelwa ngaphandle ekuthatheni inxaxheba egcweleyo kwimibi yelizwe kwaye abakwazi ukuxhamla amalungelo abo njengabemi. Le nto kubafundi ithetha ukuthi uba ii-rights zabantu okanye iimfuno zabantu azenzeki. ngoba ilwimi elilithethwa kwendawo ethile abaninzi abayazi. Xa ungalazi ke olo lwimi awuzazi iirayithi zakho okanye awuziqondi iirayithi zakho uba zithini naxa zibhaliwe, ngoba kutheni ulwimi olibhalwe ngalo ezi rayithi okanye iimfuno zakho awusiva, ke ngoku awukwazi uthatha inxaxheba. Xa sigqitha ke sijonga imiqobo kwiilwimi ezininzi kwintando yesininzi. Eyokuqala uthi ukhuphiswano olumandla wolwimi olunye kunye nesizwe esinye. Ulwimi olunye ezale mihla. Apha ke sijonga i-European belief okanye iinkolelo zaseYurophu, apho bezisithi i-country nganye funeka ibe nolwimi olunye. E-South Africa umzekelo, uba bekho isiNgesi sizawuthetha eso siNgesi wonke umntu ohlala kweli cala. E-Europe xa bethetha loo language ithile napha kuzawuthetha loo language leyo ithi ingafani neli cala lethu. Xa sigqitha ke bekuthetha ngokubonakala ngokungathi akukhethi cala malunga neelwimi ezisuka ngaphandle ngelokulo ukubukulana ngokwentlanga. Le into ithetha ubukuthi bana bekuthetha isiNgesi ngaphandle okanye kuthathwe ilanguage engeyoyalapha okanye ulwimi elungelolalapha eSouth Africa kuba bebaleka ukuxoxa okanye ukuxambisana. Umzekelo, kufundise ngesiNgesi, leyo into beyawuphela isithi aba bathetha isiXhosa bangasithetha isiNgesi bebezawuzibuza kutheni olwabo ulwimi lungasetyenziswa. Xa sigqitha ke sizawujonga esithathu, umqobo othi ukukholelwa ukuba ukufunda ngeelwimi ezininzi kulixabiso. Umbuzo uthi ke bafundi, ingaba kulixabiso elingakanani ukungazi kunye nokuvalelwa ngaphandle ekugqibeleni? Lo umqobo ke bethisa ngoba uba kusetyenziswe zonke ezi lwimi sinazo, umzekelo apha eSouth Africa sinee-languages eziyi-11, asinokwazi usebenzisa lonke ke ilwimi ngalinye kwi-textbook umzekelo, okanye ukubhala isignage phaa ngaphandle esitratweni, ngoba leyo into izawuthi isityabulo epokothweni and urhulumente ebenganokwazi ukusebenzisa lonke ulwimi esinalo. Nto leyo uthi makuthathwe language ibe yi-1 ukwenza zonke ezi zinto, yaphela isi sisiNgesi. Xa sigqitha ke bafundi sijonga izinto ezifuna ukuthathelwa ingqalelo ngabaqulunyi bemigaqo yelwimi. Indima yelwimi mayicacise ngokuthi ngqo, ngokuthe ngqo. Ingaba kuphi ukubaluleka kokumandla kolwimi ngalunye? Ekuhlaleni, kwinqila umzekelo ilwimi zokukhwela, imida okanye elizweni liphela. Ubumi beelwimi ezininzi, ukukwazi ukusebenzisa ulwimi lakho okanye iilwimi zakho ngokukhululekileyo lilungelo lakho njengomntu, nelungelo lentando yesininzi. Kwaye uyakuvumela ukuba umntu abe ngummi onenxaxheba nozibandakanyayo elizweni. Inzuzo ke bafundi yeelwimi ezininzi kwintando yesininzi, kuye nganye kwizinto ezintathu ezenza intando yesininzi, yeyiphi wena oyibona njengenzuzo yenkqubo yeelwimi ezininzi? Nangoko umzekelo weninikwa ngu-Antia 2000 iphepha ngu-20 yotsho ku-21 no-Ali ngu-1997. Xa sigqitha ke bafundi sizawujonga imbethakalo ezintathu ezinkqubo yolwimi olunye kumazwe aneelwimi ezininzi. Sizawujonga imbethakalo ezintathu zenkqubo yolwimi olunye kumazwe aneelwimi ezininzi. Ukusiko kwabantu abangafundanga okanye abaye kancinci esikolweni, 66.5% kumazantsi eSahara yeAfrika. Oqala ukuvalelwa ngaphandle kwamaqhela abantu angathathi ntweni, ukusikwa okanye ilwimi ukungalingani kwelwimi ezineziphumo ezimbi. Ogqibela othi ukungazi. Inkoliso yabantu abayazi ukuba kwenzeka ntoni. Ibinqweno kweAfrika iilwimi ezininzi kwintando yesininzi jonga ngolu hlobo. Ukukhula kokwazi ukuba intando yesininzi iyakuphuhla xana kukho umgaqo weelwimi ezininzi nohambo cakasana nezintlalo, qoqosho kunye nokucetywa kwemfundo. Imigaqo enjalo mayibe necebo licacilelo ukuba iza kufezekiswa njani. Ilungiselela ngokupheleleyo inxaxheba yebemi abeelwimi zininzi. Eyogqibela ethi indawo yokuqala umgaqo osebenzayo weelwimi ezininzi kwezemfundo. Hayi ke bafundi, sizayishwakathela okanye siyivalele lecture ngokuninika nje imibuzo emibalo enothi niyisebenzise kule ngxoxo. Umbuzo wokuqala uthi, ingaba ucinga ukuba iilwimi zaseAfrika zibuthakathaka kwisiNgesi, isiFrentshi kunye nesiPhuthukezi? Zeziphi izimvo onokuzibeka ukuxhasa impendulo yakho? Ingaba izimvo zakho ziyavakala xa sijonge kumba welwimi? Yintoni iziphumo zomgaqo wolwimi olunye kwilizwe elineelwimi ezininzi? Umbuzo olandelayo uthi, ingaba amalungelo akho elwimi akhe anyashwa? Wenze njani wena kuloo nto? Okanye wenze ntoni? Umbuzo wokugqibela kubafundi uthi, ingaba iintando zesininzi zingaphuhla xa izinana zodwa eziyiqondayo imimiselo nezenzo zelizwe lentando yesininzi? Hayi ke bafundi, le recording yale lecture iphela ngolo hlobo. Ndiyathemba yonke into ebendithe nanika yona ivakele. Ndiyaphela kuloo ndawo.